khawuyeke khawuyeke uyeke uthetha ngabanye abantu qho xa ndidibana nawe thetha ngokatlego or thetha ngosipho sometimes ukuthethe ngoshanel kodwa noshanel awumnuki awumncibi last week uthe ubunolui kodwa uviye bengekho sasiyithembi nalo veton yakho to hayi thetha ngabanye abantu uthi siphokazi wenze so nosibanibani sazibahambe phi to mna ndiyimamele yazi ntoni ke masithethe ngokuba ke ngoku masithethe ngokuba cause uzamfowunela uzandilanda ke ndihambe cause le nto le andinokwazi andithethi ngabanye abantu mna andikwazi ayonto yam so yiba slay slay ke queen
Yeah.